Omukisa takera no no. Sansa tali konkayana just out of the blue. Mbadde nsiba bw'omuze, ng'era nfiira mungi.